Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you Hallucination. Raja Dili.
Oh yeah, yeah, yeah. Sema kweli we musupa mimo yoni umenikamata.
Umenikamata.
Vile umeniteka mawazo na tumaimi nitakupata.
Nitakupata.
Spirit like with lights kina gotomo and got makeup. Wishes I go wanyin kot kwa ngetwa same top up. Picky picky punky, mother head a donkey. Other died, father cried, pretty pretty
pointy. Kina mwagi unatesa, tesa, yosoroti kama pesa. Pesa hina bobi unatesa, tesa, unanipandisha pressure, pressure hina bobi unatesa, tesa, yosoroti kama pesa. Pesa hina bobi unatesa, tesa, unanipandisha pressure, pressure.
Na ye ni kaki vela venye yo nituliza. Kwa bedi Maradona venye yo sheza. Nipiga mate kisha maze muteleza. Chakula kwa meza kimetandazo. Na mina dem yangu hai ya naweza. Yo ni maliza michezo ya giza. So ni king wa flow. In case you never know she got that sweet down low. She come on naichapa mo. Anaitaka mo naicheza mo. Ki DJ mo. Na ye ni kama kanga venye yoni dondowa. Na always tu na make up nikati umejipa doa. Na mimi kichongumu nikisunda anatoa.
Inatesa, tesa, yosoroti kama pesa. Pesa, hina robi unatesa. Tesa, unanipandisha pressure. Pressure, hina robi unatesa. Tesa, yosoroti kama pesa. Pesa, hina robi unatesa. Pressure, pressure.
She said to me, come my electricity, you electrocute me. I know you bad boy, but tonight please be good to me. Give it to me bad, like tonight you wanna judge me. I'ma let you do anything you wanna do to me. Hakuna mgine kama yeye, mimi namupenda. Kama yeye ni matunda, mimi ndio blend. I'm choosing mix, and if she give me some juice, stay winning, we never lose.
Vile nina pupka Vatican, boom ka Taliban. I wanna shoot my shot, so someone tell me where's my gun. I'm taking it, arusha tena nyingi kama Jackie Chan. Vile umenikalia japo na fraipan.
Na kucheki kijicho, kuja tucheze bikicho. Hapana cheza chini, kuja tucheze ligiso. Kam kidogo ni kushu, vile story inago. Me and you fire upon them, hina mungo no.
Hina tesa, tesa, yosoroti kama pesa. Pesa, hina robi unatesa. Tesa, unanipandisha pressure. Pressure, hina robi unatesa. Tesa, yosoroti kama pesa. Pesa, hina robi unatesa. Tesa, unanipandisha pressure. Pressure.